baby. Nguo shingo mguaro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho, nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi, nifanyo wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi, wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki, nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daladala. Basi funga mkana.
Sense, I sense, sense, I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, 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 I
too much money.
Mavino kwa chini kiteremshe. Makusudi kiteremshe. Yamepanda magini niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo zake sifa. Nani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha. Ana vimacho vidogo kaumbika. Mekwake zima moto.
Moto.
Asije susa nkambuli ya kimoko.
Moko.
Yake maringo ni konyo.
Oh konyo.
Vyake vikubwa penda kifidogo.
Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki na sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkana.
Sense, a sense, manse. Sense, a sense, manse. Sense, a sense, manse. Sense, a sense, manse.
Baby ukinipa nazizima.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Kenya paniki china china.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Baby wasigina.
I'm shapopo, ayo, ayo, I'm shapopo.
Vishakuna kubimichina.
I'm shapopo, ayo,